tracks. Tatalilo na kumisi lady pale unapokuwa mbali baby mbali mbali baby folilo tunaisi mwenzio mana usiku silali baby oh silali baby tumalama tapicha ni kuone roho yangu ipone Facebook wa Insta ni comment ni kudiemu usome tumalawa tapita ni kpone roho yangu ipone Facebook wa Insta ni comment ni kudiemu usome baby
somebody
yeah uwala uwariti
somebody
yeah yeah baby oh baby
somebody yeah.
Nakapenda mimi
somebody
Twende angani tutoke hapa tulipo Ulipo minipo Kama kibabu na kiko Kitu tenganishi kifo
Nivo, nivo, nivo
Ito, ito, kito
Nipi chuku chuku
Bebe, kiduchu Huku kwa babu Dedeo, msupu
Kipepeo, kitabu
Nisome, sikuku Tuchome, Ni kone, roho yangu ipone Facebook wa Insta
Ni comment,
ni kudiemu usome Tumalawa tapita, ni kone Roho yangu ipone Facebook wa Insta
Ni comment,
ni kudiemu usome